نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسبريزا مكانزات زوكزا مصحابة رضي الله عنهم kulemeke kesika kwao kuweseka kwao kukweza kumina Allah subhanahu wa ta'ala na kukweza antu aminiwa alhamdulillah na feso titati tishilimike pa sunna yatu wiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama inshallah mjifunu inshallah tukweza sukala mkula iwo watimpepa Allah subhanahu wa ta'ala kuti aibangise mitima yatu kala yokumba ndikula kalaka kutati ila sunna yatu wiku watu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kumanso akulu aminiwa masahaba radhiyallahu anhum inshallah tikale tukuyamba so nkhani yokuza ndi Uthman radhiyallahu anhu nkhani yathu imene tiyambe nayo yokuza ndi Uthman radhiyallahu anhu nkhani yokuza ndi kugula chitsime kujana ndiye tivetsele bwino nkhani kuti kodi kwenikweni chimene shida achitika ndi shani kuti mpaka na munthu akupezeka kuti wagula chitsime ku janna. Pamene masahaba radhiyallahu anhum amina ali mamuhajirina adasamukira ku Madina Munawara, madzi omwe adawapeza kumeneko adali ovuta kwa iwo kumwapo peza adali anchele fantasia sinkhani masi ndisi anali apa chitsime ndi ndawe zonse chitsime madzi apa chitsime amakhala anchele samakhala wokoma munthu ukuza kumwa yeti kumbali ya mamwedwe kuthanzi amakhala kuti ndiosakhala bwino ende kuchapira kumene kuphikira ndi zina komabe masahaba radhiyallahu anhum amene makamaka kwambiri mamuhajirina anayesera kupilirabe komano padali muyuda wina yemwe amakhala so munzinda omwe wa Madina Munawara yemwe adali ndi chitsime cha madzi wokoma chimene chimasiyana ndi madzi ena onse ndipo madzi a chitsime amenemwe amatchedwa ruma ndipo ankachita kugulitsa ankawagulitsa madziwa kwa anthu kwamene wamfuna ndikuti amagula kwa iye Nabi sallallahu alaihi wasallam tsunna laka adafusa masahaba radhiyallahu anhum kuti ndani amene angagule chitsime cha ruma kwa muyuda ndi kuchipeleka kuti chiwathandize asilamu kuti akhale olingana ndi asilamu ena kuti popotunga madzi ake ndi kuti akalandira chitsime kujana posinthanitsa ndi chitsimechi funso la mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi pali funso lalikulu losonyezaso unena kuti yetu masahaba radhiyallahu anhum nthawi zambiri pakhena kalikonse amatsogoza akhira amasiya akhira matsogolo pawo ndipo china chilichonse duniya amaisiya pambuyo akazi ana za duniya zonsezo amazisiya mbuyo fa amazidziwa kuti ngati angapande kusamala ndiyo tidzikoza kwawo nongela akhira yawo ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam apakuafusa masahaba radhiyallahu anhum kuti ndi ndani amene angadzipeleke kugula chitsime chimenechi ndipo akagulamo awapatsa asilamu achipeleke mʼmanja mwa asilamu kuti tidziwathandiza asilamu azimwa manja amene ali abwino madzi wokoma madzi amene ali okoma yeye tikunapezeka kuti olemekezeka Uthman radhiyallahu anhu vapo pesa nthawi imene inayeso amene ndi munthu mmodzi amene anali ochita bwino Uthman radhiyallahu anhu ndiye kunapezeka kuti Uthman radhiyallahu anhu adapita adayenda ndi kupita kwa munthu cha muyuda uja ndi kukamufunsa za chitsime chija kuti kodi sizingatheke kuti ndigulitseko chitsimechi komano muyuda uja anakana kuti agulitse chitsime chonse malo mwake anangona kuti ayi ngondigulisa tingogawana teka undigule hafu ndiyo tingokhala ngati tindi masheya ndipo adamulamula kuti apeleke madirham ndama zokwana madirhamu 12,000 madirhamu ndi madirhamu ambiri kwambiri then kenaka udapeza kuti Uthman radhiyallahu anhu atapeleka ndrama ija nthawi imweyo adapeleka ufulu kwa asilamu kuti akhoza kumatunga madzi pamalopa komabe muyuda uja anadabwa kuti mmene si mmene anthu amabwelera iyayi mmene mbuyomu asanagulitsani chitsimechi theka la chitsimechi amakhala ndi makasitomala ochuluka supanapa amene wagulitsa chitsime chija hafu kupezeka kuti makasitomalaso achepa inaka anapita Uthman radhiyallahu anhu ndimuuza unena kuti sungathe undigula hafu ina ya chitsimechi ungomaliza sinankhai owa ndionongela malonda sindikupeza si makasitomala iyayi makasitomala amabwera pano sakubwera aseya asamwapiri amabwera kumasa ndigula madziwa pano sakubwera ndipo palibe phindu nalililonse kuti sizingatheke kuti basi undipase theka lomaliziralo kenaka udapezeka kuti Uthmani radhiyallahu anhu adagulisana nazo ndipo adapeleka sondra mazina zogulila tega linalo ndipo tega linalo anagula pa mtengo wa madiramu ziwi zisanu ndi zitatu zimene zili ya 8,000 ndipo adapelekanso kuti asilamu apindule senza kuti sebano anauza asilamu kuti atenge azigulisa nchi akhoza kumatunga madzi thaina iliyonse imene afuna so ndiye tikaona pamenepo kwambiri mtumishi Allahu alaihi wasallam atiphunzisa ife una kuti yayi tiyeneleka ifa tione mmene mtumishi Allahu samahana wafunsira maswahaba radhiyallahu anhu kuti ugule chitsime ndipo kugula kwa chitsime chimenecho ukachipeka munjira ya Allah ndiyo tiwakumba chitsime ku janna so chitsime cha ku janna ndiye pasiku lapasi pano siku chingakhale chofanana madzi a ku janna ndi madzi a pasiku lapasi pano sankhale ofanana ndipo kutalitali kwa basi komano yet Uthman radhiyallahu anhu adafulumira fajira ada ndi kuthengera adafulumira adakambira ndi muyuda uja ndikupeleka ndrama kukambira anapeleka ndrama kinaka thenga anapeleka chisime chija mmanja mwa asilamu ndipo asilamu kuyambira amenepo anayamba kutunga madzi amene anali wokuma kodi ndi madwa anja amene masaba amenewa amampangira Uthmani radhiyallahu anhu so asilamu inalisa amafunika akhale ndi mtima umenewo kupanga china chiliyonse mu njira ya Allahu subhanahu wataala kamene tikutsogoza kwa Allah subhanahu wataala kamene kundi kamene kali kamuyaya ndipo kamene tikudya pa dziko lapasi pano kamene tikagwisa ntchito pa dziko lapasi pano kameneko ndikothera atipatemeraje kathera pamenepo ndipo tatiye nditsogozeni akhira ndikuisiya dunia m'mbuyo.